RFI fulfulde jokkudon e hedaade kibaruuji nyaloma yamde sappo joyi do Dakar leydi Senegal e to Ouagadougou Burkina Faso.
Rama Diallo.
Toɓɓe teguɗe kibaruji ɗi handen timmi lebbi nayyi nde Russie e Ukraine naati hamde e ɗi lebbi bonondaji yimɓe gaɗi kaake kewi bonnede to funnage leydi ndi. Ukraine ana heddi garade balla to walliɓe mabɓe hande leyɗe Europe ana joddi timugol mu e kawtal leydi ndi to dental Europe. Radioji RFI ana kumpita on ɗi kibaruji e nyalade ɗi fu. Woɗi du to Birmanie ton en Aung San Suu Kyi hoorejo ko wen makinɗo leydi ndi naɓama e kasu goɗɗo ngal luure mawne nde gilla konunkoɓe ɓe cammini laamu leydi. Laamiɓe himɓe ana gonɗe tuume kewɗe, daraniɓe hakkeji ana cakki sanne, ana cappi hono konunkoɓe ɓe e mu e lulugol yoga e lundiɓe ɓe. To Nigeria ton caggal duuɓi jeetati sukaɓe rewɓe ɗiɗo ciwlanoɓe to Chibok to suɓɓire leydi ndi. Beelu ɓelne no wodani saraɓe mabɓe heɓɓe jaɓɓade ɓe. Woɗi duko iɓe jeeli sukaɓe woɓɓe heddiɓe juuɗe ɓen keɓe accede. On calminama ɗo RFI fulfulde. Mi holli on hande woni lebbi nayyi nde Ukraine e kamɓe Russie naati hamde, jonnon e leyde hamde saboken hono mayɓe bonondaji e egguɓe hewɓe to leydi Ukraine. So tawi ɗum waɗi to ɗen ɗon leyɗe Europe ɗo Afrique ɗo saɗɗaji nema ƴeñugol cogguji, ɗum o hunde ko ɓeyditiɗorma guure. Jantore meɗen waltiran en to Mali ko fati eno yimɓe ɓe jiiri nde hamde. So yoga ana jahadi hen e Russie jokkude hono ko wiide ko waɗi toon ɗum o hunde ko wani ko yoni woɓɓe ana pela Russie e majjum. En keɗo Bouliba.
E nde haare wonde hakkunde Ukraine e Russie heɓe koliti hen jiyanɗi mumen oɗo mo kawriɗen no tawa e maɓɓe, kono noon o holiti kanko o yaade ko e Russie.
Komin wondi e mun ka haare fi haɓugol kuliyankoɓe e bandi ko leydi Russia. Si tawi miɗo wawi jiwgande ko Russia mi jiwganta, ko leydi Russia woni jaatigi arano leydi Mali fewndo ɗo.
Won woɓɓe felɓe Russie hono o neɗɗo.
Kam fu wiyan Russie tooñi hande adnaɗo ɗo wonɗo leydi hana immade so heppo leydi, par ce que loi won toon, droit ngaji won toon, devoir ngaji ɗum won toon, les nations unies sont là. Donc pati leydi immo waɗa leydi wondi agressé mere mere.
Oɗo goto mbo pottiɗen kam holliti yiddi mum wonde ko yo haare nde gas hakkunde ɗe leyɗel ɗiɗi jam dañe hakkunde mabɓe.
C'est le moment d'arrêter cette guerre.
Mi sikki ko wakkati darnugol e haare e lanna few puttu arta hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi. Fi yo aduna on fuɗɗi to gollugol no haniri noon, no falira ɗen noon, yimɓe ɓen jogodira ɓe heɓa jam e kisiye.
Nde haare hakkunde Russie e Ukraine fuɗɗi ko e saha ndo mercenaire Wagner en jeyaɓe to Russie goni e wolludi e malinaɓe risinaɓe no mawnina golle mabɓe e mejaji rendoɗi.
So tawi ndelle nde hamde andaka nde timmata, Ukraine kam na ɗaɓɓa hawtude dental leyɗe Europe. UE hande jaati joddan ana tawa to Bruxelles ƴewde salla natugol Ukraine e nde walde laatoto. E ɗi lebbi cakitiɗi leyɗe yoga hono Moldavie kamɓen du ara muya na kolla muye muɓɓen hawtude e dental leyɗe Europe. Woɗi e kibaruji ɗi to Birmanie ton konunkoɓe ardiɓe leydi ndi ana jokki fa hande ɓillugol hono kanko Aung San Suu Kyi o debbo ardinoɗo gouvernement leydi ndi fadde samminere laamu wadde toon hitande faltine nde. Hankasin o naɓama to kasu goɗɗo to ley saare Birmanie. Abdoulaye Diko.
Gilla o debbo sammina iwde e hoore makko jagor leydi ndi hitande ƴaɓɓine nde, o mattawano e kaybo konunkoɓe ɓe e ley galle gallure neypi dow laamore Birmanie. Ɗoma heybanoɗo ana wonno e sirri, jonnon omo tawɗon e yimɓe woɓɓe golloɓe makko e rawandu makko. Gilla mo sammina ardiɓe leydi ndi ana tuumimo waɗude geɗe kewɗe jedduɗe sariya. Nenno hannden o debbo mo duuɓi capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi naɓama e ley kaso, kanko tan woni ɗon fayi goto mo tawdaka, wi en goto e yimɓe ɓattiɓe mo. Mo jokkini wiide noon Aung San Suu Kyi ana silli e calɗi muɗum. E wi hoorejo yuman ratti wocco nde fedde daraninde rende hakke ɓi adama. Sikke fof wala hen konunkoɓe ardeɓe leydi ndi ana jiiɗi ɓeydude jukkoje jottina tiɗal o debbo ɗum saabi nde uddere kaso. Nde nantina mo sokama kaso, ɓiɓɓe Birmanie hewɓe kolli mette mumen e dow mejaji rendo noddi yoppere makko no yaabiri. Fay so tawi laamu Birmanie yiɗi majjinde kabaru Aung San Suu Kyi, haala makko wasa nanede mo famɗa doole e politique. Sikke wala hen ɗum laatake noon fa han o debbo ne heddori doole e bangal politique birmani
to afghanistan ton en tiagal dimbagon leydi ko sabi maybe temede jena e nogaho e maybube e gol yimbe tidorma ona beedi tiagal noddandu laamu afghanistan mballa lehde jama yoga apudi yahude ton handen yaharande be mballa ka eno otidiri e stranibe hono tefude yimbe wonbe o tidorma na yimbe ufibe cuudi ana keddi e filade galtene kibaruji di do leede afrique do njehen to mali ton kunu leedi di humpiti hande alkamisa be ngadi golle piyande do kuliyankobe dum woto diwal bankas eto sege altine e warde alarba iden pahamidelle wiyama ko de golle be ngadi ton dum do en jokkiti hono warngo du ko wanno to diwal bankas e leji irende en kali do ko watta atemede e capande tato e dido yimbe e barama e gal diwal fa joni lamu andinay wo yimbe foto wonno ko mbara e le fiande ko lamu wadi ton kaabe kulli e kuliyankobe hewbe anakaso e tawede e don to Burkina Faso tiagal de dahuro handen kanko Opolo Damiba onno di Jean Baptiste Wedrago Rocco Kabore mo samini lamu dum jewte e le don yoga e pelle politique anamani pudde kaldal wiide dum na hasi watire portal to Burkina Faso ana won goto e fedde politique mako mo kertoden ga Yakuba Wedrago e nu hala Ibrahima Timbiba imo miladu nandira na haso tawede
men jappuri o kabaru weltare maunde si woni e boje mabbe den ku feewude yaadude e faamundiral hakkunde burkinabe rok mar christian kabore ko aden yiddo leydi mun awa o salotako yiugol mo kanko rok mar christian kabore e colonel Damiba gondude Jean Baptiste Wedrago be hore be kidido men fami mindo yi ango am ku fuddo de lawol nanondiral famondiral fuddo de disondiral yaajungal ngam yaltugol e de bittare de men woni e mum ko men buri faalede ko yo rok mar christian kabore accite o heptandi maago jillu makko
to leydi Nigeria tiagal duubi jeetati nde sukaabe jangobe kiwlano dido e mabbe kebi waltude Alen Manase jogido hono kongol walde wallore be yimbe ara holla weltare en kedo
sunana Hawa Joseph
biyetemi ko Hawa Joseph min gonno ko e ladde Gazoua ha konku ari fuddi wolde mum ko e den wolde ni banmi fere fof ha bocciti tiagal ne balmi jammo e ladde ne ma weti ha kihide mum de bawmi jokkude lawolam ha bawmi yettade Kongo ni Tamba
odi RFI e France 24 danano ma golleji to leydi Mali ko wadi lebbi tati handen e leydon dranibe bangal golleji MFF don leyde e dranide fa handen du no wada de golleji bangal kibaruji kumto bedo en ngadi kawritan e kengande du horebe France 24 e RFI jewtide mabbe kedo
ko dow fipnde ardibe kawtar renbe dille ayawo habride e leydele afrique tagal nebe yide e ardibe leydi mali babacar diagne goto e mabbe
la plateforme
ko feddende umani hore mum ngam battidinde dum nawi amen to e to bamako be min dendi kollede ngadi jabbade amen ko tagal dum min jidi e premier ministre ko ena bura waxtu jididi
de 2h et là aussi ce sont des échanges
ngal don disondiral non rokki damude kessi ngam non wawde rewtindade jokkondiral babacar diagne
c'est à la suite de cela
ko tiagal dum min jokkondiri e France Media Monde ko don tigi min jonnata e holide weltare amen e darnde Marie Christine Saragosse gardo ha Dakar ngam hedade amen e min damini no feyi wonde majam artu
tiagal ne wonoti notango kawtal ardibe rende dille ayawo habride e leydel Afrique Marie Christine Saragosse nana weltono ardibe kawtal ngal
d'abord parce que je voulais les remercier
alanen fumi den jidi yettude be e ko be ko en men beltoro ke dum be ndahuri e ko e mabbe ngal kalda buuyti sa men tawra ma jewte moddude labude hakkunde am dum buuyti luura gondonga tabu kaldan ngal ko kebi jinga mali wana leedi kala e am miden gondi jokkoliral tengo ngande ndi le miden jidi dum jokkude kandal ngal sabo men pahami ko lamu mali jati ana e hen jewte de men gartan e kaldan ngal
on va poursuivre et on va réouvrir ce dialogue
Ibrahima Nyada kar RFI
jarama Ibrahima Nyanga onon hidibe do on jarama en garan jokita di joni joni yamde sappo e tati silmaji sappo ɗum woni ɗo RFI fulfulde e jan humpitade ko winda e jeyndeji ɗi galten e toɓɓere on tottama konngol
ko winda e jeyndeji
ko winda e jaydeji di hande nyaloma Abdoulaye Diko a salminama
mi salminima Rama Diallo mi salmini kanbe hediibe RFI fulfulde kala hen do be mbay tawede
Abdoulaye to paade ne kibaruji jaydeji
en jahanna leydi Kongo Kinshasa nde wonno nyalande alal war kengende wona idi wona mere ko domano duube kitale e yottiki ton kengen do woni nyinde wotere ko heddi e ko yita e chaldi Patrice Lumumba
bismillah pudiren jaydi wakati sira
nde jaydi wi hono nde nyinde o gorko inde andete e tariki leydi Kongo Kinshasa hoti e leydi mudum ko doma gilla duubi chapan e jeegom e go'o kanko Patrice Lumumba horje kiddo jawle leydi Kongo gilla mo wara sappo e jeddi lewru go'o burdu hitande udinere e temer jeenay e chapan e jeegom e go'o wala fuko e hewta e chaldi makko na e bandu makko du so wana nde nyinde wotere wi ende do jaydi wakati sira dun ne ko tulde do nyinde sikke wala yo nyalande no windeten e tarik
Abdoulaye journal du Mali
nde jeynde kayn wi hono nde do nyinde Patrice Lumumba hoti to leydi Kongo Kinshasa tagal warede makko dubi chapan e jeegom e go'o nde hoti didu e nde nyine non de nyinde sarande e kange nde wi en hono kotul nde do nyinde yo hunde non hunde nde bibbe leydi Kongo Kinshasa fofu njabbori juude didi nde do nyine du hewtam e juude e police kido leydi Belgique on don ana jeyno e yimbe sabibe warngo Patrice Lumumba nenno wi nde jeynde e journal du Mali tiagal Patrice Lumumba itama e laamu itrama du eno saminere laamu mo nangamu aybina tiagal aybina de makko ma ware hanka sen gotel ko heddino e chaldi makko di hewtama namtama to Congo
aujourd'hui o faso won ko winde
nde jeynde leydi Burkina Faso kayni wi o do gorko inde andite manado sanne Lumumba hanka sen no wiyede mo hoti e leydi makko mo hoti leydi makko e saande Afrique jati tawa nde bibbe Afrique hewbe tewta e nyaayrude inde makko kanko e Patrice Lumumba en tewtatu hemde jati neddo bawdo nyeyrede honno Patrice Lumumba nde wonno mo gorko non inde andite jeyado du e tarika ledde meren Afrique fuf wana leydi Congo tan dun ne nde do jeyn aujourd'hui wi en honno namtugol makko nyine nde to leydi Congo Kinshasa kengen dun wadama jabburu mawdo wadi Kinshasa tawdama jati honno bibbe makko taton ana jokki e nde do nyinde namtitende to Congo dun woni bi ko Juliana Robert e François namtude nde tawe e nokkuje kewde e leydi Congo hanka sen yeltinade le balle sappo garoje de fadde nyine de sourede nokku do kanko Patrice Lumumba mo moyenente
jokito den Jeune Afrique
nde jeynde Jeune Afrique en wi hankasen ana way wiyede du'aw Patrice Lumumba ana way hankasen wadede to leydi Congo Kinshasa koreje makko du hankasen ana bawi yarrade mayde makko de ne wonno e wi nde do jeynde hono nyinde makko ne nantama ona loi ton woni to kanko odo Patrice Lumumba mo jeya jottagol ton nyine de kengen sikke wala kala jamar tawanton sakudu tawanobe kebi jumbal handen an bawi jantade jirino makko kanko Patrice Lumumba ben kolli wida an gondi suno an gondi weltare suno go yo hono miccitade warede makko kanko Patrice Lumumba weltarde woni gilla mo wara dubi chapane jeegom e go'o gotel tan gelbe damino ebe kewta e chaldi makko di dum woni ndedo nyinde dum ne ende hewtama wi fa hande do jeynde Jeune Afrique hono commune jati dum woni do wurongo wondo commune o gele hitana udine didi sappo tati commune o indirama Lumumba Villa
Abdoulaye Diko fofoma
lawol gandal e nidi Ummuba
edi yankobe lawol gandal e nidi ka RFI fulfulde on jaarama hidon weltana e odo taskaram men nyande nogay e nay lewru jeega buru hitande ujunaji didi e nogay e didi e yewtay fi jangube afrikinaabe yaltay be afrika ya golloya e leede janane dun ko e juma yamdi jeetati fawdum silmaji chapande joyi on fo on salminama
fomada Ummuba jonika en keban famitaade Fatmata Sisawane tobbere on totama kongol hande alkamisari
kono non woni rirama mi salmina taw hedi yanko ben ko tawata be jettude sayji mabbe heda gollaga RFI fulfulde hande ko fi battane de hare hakunde Ukraine e Russia ko tawata dun on no battinde e lede Afrique wala Afrikanabe e gundangi mabbe ko dun woni fi tobbere den hande
godi Fatmata Sisawane den anide le hande timmi ko lebbi nay de leede didi gonde habude fayso tawi de leede meden Afrika ana mboddi de leede du enen do en kisay hono saddaaji ko won joni no cuguji yenyudi